skal fly Ankara, Ankara. When you track it, you army be. Get money, money, make money, money, money. Welcome kwanja kwanza meza nindo kisha ni chane kisha. Nobody kama vipi pisha uone. Pumzi ndogo ruti defu wamekwisha kabisa homie. Janja kama gombani sababu ye dem. Mzime mkwanja uone palivo patam. Kwan watu napiga kazi watoto taki makuza. Hapa kuna mapenza hapa dos na kazi. Chapa mzigo piga bingo bongo paka masauzi. Tumezati siyo kama jara na juni.
Ni AYSI na H. Kujuma wanabisho kwa naga kichek tunavavuma.
I wanna know kina kitu kina keep it on. Mebidi vyo so tupo nyingine episode. AYFA tunapiga rough rugged a roll. Cheza mbari ine tali bla 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 bla.
Mami B, saluti, kali hi, kanya ki, namini, kama V, O, C, A, L, kali. Baka U to the G, ugama chi. Nyama baka sebo ori wa minna fanya I, yo.
Ha, ha, habari no hiyo. Ha, ha, habari no hiyo. Ha, ha, habari no hiyo.
Dabu, heshime nerudi, mkwamna shine, mseme asante, hamsomi kame na bidi, hamsikila mnadi swala, wala sauti za kanisa, hamsini mnaziona nyingi, safi mnaseto kabisa, hisio kama cinema, wisha watu we mazima, maisha yana rewind, ya kisepa ndo shakuma, sipoteze wakati, kutofautishe vitu, nachefanya sinindiki, sitaji kundi la watu, usinite bongo flavor, japo kwa bongo ni yangu, hata kwa bitia kapuka, tapigia michano hiba, ache kitana changu, mbali na nywele zako, weuna rasta hukitaji, lakina tufawe zako, mnaone mamisi kwa komege na kwa mwaga. Kisa hawa na bongo labda milioni kwa mboja. Yoni na ripipo na utaki kuteki slow. Panda na kushuka raka na utaki kuleti grow. Vitu vingwa na vyokopa vimekwepo kwa miaka. Magari na rufa fedha wate kufata piacha. Kepe zina mipaka sio kila male utaposi. Kaburi alitaji mbwe mbwe ndo mana waweki AC.
Ha ha habari ndo hiyo. Ha ha habari ndo hiyo. Ha ha habari ndo hiyo.
Nataka ndomana mina kono tunatingisha wata pata mistari dari kama futa sijaribu kunga vyama
utaifika. Najua nakupa flavor ila nataka ndomana session time napotingisha rasta pata mistari dari kama futa sijaribu kunga vyama utaifika.
Yes, yes, these are military minds, yeah. Kasoro zenye kasoro, jifanye kama unajua. Ewa, efwa, I'm a B, sour, sour. You better act like you know. These are military minds, nigga. Yeah.
Ha, ha, habari no hiyo. 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 Ha, ha, habari no hiyo.